Wapi bibi mjomba mama Kitoni, wapi wale ma aunties na wajomba wote, dhahabu